Just follow the beat. You know it's all this.
Ozone man, miss you, baby. Na kwa niye fosize hapala nekemezi Wasika komoka nilisase nito kwa kiswale lofana ziwa ukatezi Nikata kutopota njuka nileleka kikuwe na fana ziwa ukatezi Kono nisa kulata malo Nisa kutoko mametoaka Nikukuswala mama zoaka Nina nisepo ya kuliukata Mipiri ya kafakita tata ya mata mata Kota foyo mata nikeni mabutata Don't decide uko nisa kulata hey, Tumelela bufosi waka Ilata litile kavu mashwe waka But I want to love again But I want to love again hey, Baby unai choku nao I'll never see your lover Don't you naku missing Me I want to love again Yes, I green, she cutting the woolen ma. But I want to love again. She not missing me. I want to love again. It's a good talk on my metaka. Nikokos on a mama zoaka. In any step, we are good. You got a tap, baby. Tony Swale. I need a chilipa. Kutoko mametoaka Nikukuswala mama zoaka Inanisepo ya kuliukata Ta baby Nisa kutoko mametoaka Nikukuswala mama zoaka Inanisepo ya kuliukata